It's another love story. Ali video onda biren. Genius wongo. Taram, taram, taram.
Obonyize kusaba okakane. Okakane mukwano. Obonyize kusaba okakane. Okakane mukwano. Obonyize kusaba okakane. Okakane mukwano. Obonyize kusaba okakane. Okakane mukwano.
Omutima gulumira kukwe eyagenda. Nobwongo bulowooza kukwe omugati. Sagala balala bakulimbe omukwano. Sagala balala bakulimbe omugati. Hello, mukwano netonze nawe. Hello, mukwano netonze baby. Kale nkulowoozo mukwe baby. Sagala no balala bakulimbe baby.
Obonyize kusaba okakane. Okakane mukwano. Obonyize kusaba okakane. Okakane mukwano. Obonyize kusaba okakane. Okakane mukwano. Obonyize kusaba okakane. Okakane mukwano.
Tukirabye wangamba nga tuli fembi. Osobizo mukwano wagena wekwa paka bukade. Labu yonji vudeko yomukwano byosi byangu.
Okakane mukwano. Obonyize kusaba okakane. Okakane mukwano. Obonyize kusaba okakane. Okakane mukwano. Obonyize kusaba okakane. Okakane mukwano.
Omutima gulumira kukwe eyagenda.